twese mukama totuye
yatandika mpola mpola nga byampola olugendo gye tuvudde nga lunene ebintu byokoze mukama bikulu
labo mulabo omukubi omuswaziza
yatandika mpola mpola nga byansonyi twatandika mpola mpola tutyo okwogera ku mukama ekyo kyansonyi
kikuvumya bwennanofa okuswala nalyoka ne nkusenga mukama nalyoka ne mbivaamu ebyo ebyensonyi wayamba n'onkwata omukono nonyweza munjala mupewo munjala ennyingi era gwe watuyamba
watuggyako ekiswalo n'otwambaza okuganja
onyiza ebiwundu mukama otuwonyeza otuwadde oluyimba tuluyimira na munguudo tetulisirika tetulibunira otwerabiza gy'otugye tuyise mu mayengo tuyise mu muliro mungi era mukama totulese mukama totuyiye luno si lwa mabanja kupangisa oba kusula njala nedda luyimba lwa kutenda na kubabulira oh, byonna ebirungi byonkoledde
mukama otuwonyeza
byonna bikulu byonkoledde
tuluyimira na munguudo tetulisirika tetulibunira kutwerabiza gy'otugye
tuyise mu mayengo tuyise mu muliro mungi era mukama totulese mukama totuyiye
zenali sigenze na Kampala kuzimba nju oh. Nali nzize nkomawe Busega nzireyo mukyalo
onyize ebiwundu
mukama otuwonyeza
laba mukama otuwadde
tuluyimira na munguudo
tetulisirika tetulibunira kutwerabiza gy'otugye tuyise mu mayengo tuyise mu muliro mungi era mukama totulese mukama totuyiye
oh. Ng'oggyeko okuzaala baana bange obakuziza ogabiridde ne basoma mukama saba obakuume nga bali bumu batyenga gwe
mukama otuwonyeza
bonna batyenga gwe
oluyimba tuluyimira na munguudo
tetulisirika tetulibunira kutwerabiza gy'otugye tuyise mu mayengo tuyise mu muliro mungi era mukama totulese mukama totuyiye
baliyitibwa satelio ye yatyanga Katonda mukama nkusaba munnange obenga Katonda mu bo
onyize ebiwundu
mukama otuwonyeza
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 nabo
otuwonyeza
tetulibunira kutwerabiza gy'otugye
eyo wala wala wala
tuyise mu muliro mungi era mukama totulesale
alibani alitwerabiza okwagala kw'okungi kuba ntegerayo bulungi ntegerayo bulungi jonzi gye ntegerayo bulungi